exclusive from copalajams.com.
Kalandania Promotions.
Efe kwa ikala muno mzambia wae. Zambia is our tribe. One people, one blood. One Zambia, one nation. Ngetia kuipa ya naifi fiafuma kui. Na twaishi vokuruwa efo twaishi vejete mweko. Oh, fiafuma kui. Ae. Ngefia kuipa ya naifi fiafuma kui. Na twaishi vokuruwa efo twaishi vejete mweko. Ah, fiafuma kui. Ae. Umutende. Tiposa umutende. Umutende. Umutende, umutende, tikosa umutende, umutende, tikosa umutende. Many years ago, twalife wino, chishika chicha isamo, mulife mulwanishwa isamo. Stop killing your own father. Stop killing your own mother. Stop killing your family. Twaka nenkondo, twaka nempasase. Twaka nonubudi, twaka namapanga. Tulefaye chite mikono mutende. Watch out. Stop fighting your own brother. Stop fighting your own sister. Stop fighting your own family. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende.
Jams.com.
Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende. Umutende, tiposa umutende.
It's big on
exclusive from copalajams.com.